kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho Timizwi koqi indaba Tuluzo izo Kichimi kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho Imizwi koqi indaba Tuluzo izo Tangik deri Tangik deri Tangik deri Cloud now, but man calling out, I'm high. Feel like this feeling, nice with someone. Feel like this magic, like nigga moon. Too soon I need, my make pele. Gyotha tiskato munyu mundange zengi zizwe ganje. Baby, please, nyakela. Don't ever take this feeling away from me. Baby, please, nyakela. Don't ever take this feeling away from me. Kichime kazi mawuthinta ngiyashisa. Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho. Imizwi koqi indaba Tuluzo izo Kichimi kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho Imizwi koqi indaba Tuluzo izo Kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho Imizwi koqi indaba Tuluzo izo Kichimi kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho Imizwi koqi indaba